Mercy Music.
Tuwoke once again.
Mbu mbu antachi ya kine.
Demuani kafila.
Muno mfeta.
Fumu. Story yo. Slay zeta catch. Nilivinga kana ifka paize bati unizonda. 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 Nilana kwanja. Nina kugela chani. Nina kongola chani. Kule ime na nyume. Nina kwanja. Nina kugela chani. Nina kongola chani. Kule ime na nyume. Nina kwanja chani. Nina kuka ni mwote. Nina kwanja. Kule chani.
Iwa chineba wajila mba mulomo. Iwa chineba wajila mba mulomo. Nika kula kukatu mezo fioko kulineo we. Nika life ika paize.
Serious.
Nini nkala. Nika life ika paize.
Amono mzeka sa.
Nini nkala.
Ati wamona je. Fumu.
Fumu.
Yami dance. Waya tokosa 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 tokosa.
Nini vinga kala ifika paize bati unizonda. 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 Nina nakuwa chani. Nina kukela chani. Nina kongola chani. Kule iwe na nyume. Nina nakuwa chani. Nina kukela chani.
Chepa fupi ni kuuze story yanga. Life inapita mwenezo kuna na pasaka. Tero niri nazorega ni kareko boss. Niende go out ni thike kona pasau. It is what it is, life iri munga draft. Kwele njinga lero mailo za mula bugati. Mane toku ndawa hima kula chiri chose. Mugazi niri nae ni type ya Beyonce. Karazi nkara chidesi ya kupetu. Kwa ndala mani inazo sisi na bumatumba. Gone.
Nilivinga kana ifika paize bati unizonda. 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 Nina nakuwa chani. Nina kukela chani. Nina kongola chani. Kule iwe na nyume. Nina nakuwa chani. Nina kukela chani. Nina kongola chani. Kule iwe na nyume.
Sometimes we take it once. Tamo ishi batwa ikalasha ni kukunse. Handsome Zambi na zeti ni babili komanda. Adore botoxi na kumkiri. Stata taira mboro ote mpiviri. Mumafuna mane kusebenza iwe ni wana. Iyo ika kukanga pazeti warubana. Keep on pushing pe ukachiriwe mwana. Paja ukakota life zaka kukuta. Nikuturukusha apa bintu vakuta. Kekani za mabosi wepe uro kukosi. Bati bachelela siba puno pesa
rusa. Nika kana ifika paize bati unizonda. Nika kana ifika paize bati unizonda. Nilivinga kana ifika paize bati unizonda. Nilivinga kana ifika paize bati unizonda. Nina nakuwa chani. Nina kukela chani. Nina kongola chani. Kule iwe na nyume. Nina nakuwa chani. Nina kukela chani. Nina kongola chani. Kule iwe na nyume. Nina nakuwa chani. Nina kukela chani. Nina nakuwa chani.
Yes, this what it is.
I'm Bambu Antachia.
The famous Bow Entertainment. Nanias Mwanza. Managers. Womzi K. Jemu Dadishiane Apo.
Dadishi Vikwa. Obile Mwanda.
Nyekese. Nyekese.
Nyekese.
Stop.
Brian
Ike DJ One
Nancy Music
Baby Joe.